pa kuzifufua chuki zilizopita. Mgeni asema bayana, lakini naogopa kuzifufua chuki zilizopita. Nimekuwa kama nimepita na maji ndani ya ziwa, ukabaki na huzuni. Pendo lako nimekuwa kama nimepita na maji ndani ya ziwa, ukabaki na huzuni. Pendo lako nimekuwa kama nimepita na maji ndani ya ziwa, ukabaki na huzuni. Pendo lako nimekuwa kama nimepita na maji ndani ya ziwa, ukabaki na huzuni.
Don't let her know me.
Don't let her know me.
Don't let her know me.